Wimfana wami ngokusemanekela utshwala, utshwala lobu buyokushintsha uwenze umkhulu semali. Wimfana wami ngokusemanekela utshwala, utshwala lobu buyokushintsha uwenze umkhulu semali. Wimfana wami ngokusenganekela utshwala, utshwala lobu buyokushintsha uwenze umkhulu semali.
Say, I'm gonna get a new job. I'm gonna get a new job.